kuthiwe inhliziyo yami. Yena washo naphi yo. Tela mina ningusele, aningusele.
Imi noma uwe, angithandi ma ukude mama. Oh, yose kubenini sikhulume, sixazulule noma yini yonke konke mama. Oh, angithembise ukuthi ohlala usenhlizweni yami asoze ungishiye. Angithembise ukuthi ohlala usenhlizweni yami asoze ungishiye.
You know I should not.